Oɗon kettini sigilaji studio kalangu eɗen gondi yamde joyi min taji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hama Jangantom. Hande ni koye kibaruji meɗen haltanana dow jaɓol ñibdiji gaɗanaɗi soogeji gaɗa golle mum'en gaɗagol to compagne soogeji mo tondi biya. Nanni on nana comité gattaɗo dow kokkitol himɓe lumo jamaji heeso nokkuji mum'en. Yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla dow ndenagu e filla durande hakkunde leydi Niger e Mali. Kore jam hirtema yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen. Noni ko witeɗo endano pukkorɗe e cuuɗi to janguete yaade cuudu to hawrindeji watte e ñibdiji kewɗi ko ceede mum ummoto milliard goto e millioji keme jeegom ceede dollarɗe leydi Amérique. Ɗum woni ko gomnanti leydi Amérique walliti hannde subaka o l'école to soogeji men mawɗi ɗi leydi Niger janngata mburto. Ka ballaga du tawa kanana e nder ndawa ɗum woni gurda ɗi soogeji e jande mu e jonde mum tawe woɗi fadde mabɓe natude e durwidol ɓiɓɓe bonɓe tawaɓe nder leydi to endan Sahel. Caggal noni ɗum woni ministre leydi Niger kawjiɗo filla ndenagu soogeji garɗo do indemo yano ƴewoyno ɗimbal ɗi ñibdiji o weltake sanne e mum no wiri Habibou Garba.
Nous sommes émerveillés par la qualité des infrastructures.
Min beltike sanne e kulle de min jide dum woni nyibdi ni gada di andi boodi sanne sabu di gadaama di njaaji di boodi di lebi gadaama ciudi to sogeji di andama mo en hetto joodo no woddu konnan to be yaato be gada jande mabbe e kitagol gollal mabbe ciagal mundu kondan ni do enda mi hoji aadi wiide ke gomnanti kandu kondan waddo an wono are ko hani waddede fu watta don enda gam batte heba gollal gal wada do ko yaawi yaawi nani fa hande du kondan mi yetta sanne sanne hono sogeji na biendo himbe warbe do indi leedi Amerika be enda sabu gondo leydi Amérique holli ɗo enda no wonno dari gam batte wallude leydi men Niger do fila durdugol ɓiɗɗam bonɗa ɓiɗɗam bonɗa ko du kono durdugol muɗum wawata wadde sana tawe druidoɓe muɗum ɓe enda heɓanama andal sanne sanne ɗum ne wonno mafari ko waɗa ɗum cuuɗi kesi ñiɓaɗi endan nokkuy to himɓe mbawi nadde waɗa gollal ngal ekkitagol ngol endan
nanni fande mbiya ummaki hijjoytoɓe ɓe leydi meɗen Niger yaande to enda makka no woni e hoore mum fadu toɓe keɓu saɗɗoro maji iri ko ndemum ɗum dow kokkito talki biyateɗi passeport mane talki kalkanoji neɗɗo wakkati jakimum to enda makka. Nden gungu Mamman Dantani hande subaka o yehi yewti doyi e biyeteɗo mani Mahamman Sanusi secrétaire général mo fedde hawjinde sigilaji jaki hijjore umura nani kowi.
To ko ho wala fulawol dow filla cendol passeportji ngam halaka hala DST no nder fi saɗarma keɓaɗo ko ho e hoore mum windani DST ngam mosolo heɓe nder cendol majji. Wattako neɗɗo yaha leydi Saudiya wala passeport bani visa woni a wala a wurtatako bato lanaji piroji mo galluñeme bani Allah waɗi alhajijo halki passeport mum dow lawol de ni a yottake Madina. Himɓe Saudiya mi lamnino ɓe accata neɗɗo witto de ni aɗa woodi visa ma e passeport ma wala fo ko faddoto neɗɗo.
Emi cintinden yimɓe ni gallure ñame mawde wattino jonde ɗum woni comité kawjotoɗo kokkitol himɓe ɗum woni hano lumoɓe laatiɓe umminanoma to lumo jamaji ton ko yara lumo heso ngo mbiye jeɗɗije ni warde joni dey fadu fame sako nde comité mane mbiye o comité no ɗon golla Moussa Hassan ye yewtidoy e Saydou Moumini delguejo lumoɓe goto biɗo ko kam endan wattaka nder golle ko fedde nde woni no waɗa.
Lele komiti fo go ya bobo susubo kudi go gidi ay
goma no komiti go singama no yilo del lumo go minen giabe subana fu de minen he mabbe goldi de gam watta ko ada tawa der komiti himbe no golla awla fama do ko be goni be gada e puddi golle de min anda golle de be goni ibe gada na ko be goni ibe dawra yawtinaki be bi be gada ɗum ƴewata min minen ko min giɗi ni woni ɓiɓɓe lumoɓe yaruɓe bojji maɓɓe gonɗi maɓɓe moyte de ni neɗɗo heɓi nokkure battidani bandum ɗum mi yaawi gacce nder mum ƴewtinaki hani waɗe daare inde moye woni dow talkurdum himɓe ƴamaje e himɓe gomɓe no fiili takkol tagabati ko ummina hano goɗo tendeje nogay yaago capanɗe tati fuu hokka nokkure worre ɗum kay minen mbawi wiide jomum
heɓaaranza iwoy ine il noyi fo wone ilin ka caɓa kan boramandu
yeroni na hore jogallure nyame maunde on wiri o holli ko der no kuje den fu no wodi ko jaada watta der o committee ko tawe golle den wadi wodi dubbe koji be ngati fedde hawjinde filla dum woni jewtinaki njeynari heba tawe laptingol wada ma lemu Moktar Mamudu nani ko wi Musa Hassan do majjo fahan
le comité en train de travailler entre nous sommes en train de mettre
comité on ni no don wada golleji mu gam watta fonditol min bindi inde himbe be kebayi no kuje hanu der himbe duwoybe der lumo jamaade kiddo yawtinaaki no don wadi no handiri do yago jeddire do wujo golleji dinno gasa min jottinan aadi momin kojani be bibbe lumo be kebayi be fu be kebane no kuje mabbe darta ko don fa ba bibbe lumo be hibbe umminaabe be kebayi no kuje ben he umminaabe moccinol kubere den be fu be kebanti nokkuji bangere fi lumako mabbe min gala funiya ko nakki sinta lumako mabbe der committee o lumobe himbe gouvernora ba himbe halsiya no he galla al hidi
même la halsiya été associé parce que on veut vraiment la clarté
nani bibbe leedi mali kambe du alal garanga woni ko be ngatta dum woni cubaaki mabbe ko lawal didabe to endan ko horejo leedi hakkunde horejo leedi burtido biyetedo Ibrahim Boubacar Keita e horejo gubal partije be ngala be laamu biyetedo Soumaïla Cissé latido ko faawade joni hawray dum woni partije mu wadde fedde warre ko lati du hande woni ko propaganda on hantata e do lawol goto goldo nibe kolline dum woni nguykaaje gada nodi e wote arano dum don fumoy tama alarba bittido ni dum woni ko suudu hawjindu la morde leedi ndu yey wado dum to holli do enda biyetede Ibrahim Boubacar Keita hebi do hemre chapande nayi e go e feccere do bandi ko Soumaïla Cissé kebda sappo e jeddi do hemre e kodeki yeri du nino fedde leedi France hawjinde habaruji wiri amawnde wittinde de wadi dum woni jahangal yewobe dum woni woteji di non be fedde leede a leede trendan tuba kobe latide jamtu ko jeyti jewtinaki wade fa wada kwatsabe cukaki ki wadi e yohobe watobe ndo kokko lawol kwatsabe dum woni ngadi botaki mudum alal bittingangal e do lawol goto goldo ni yeru no minister leede Mali kawjido muraduji leede mu leede yati holli o jami yade to fedde leede dum woni tuba ko bene kwatabe to tongu lawol lamgol ande lawol goto goldo bien ano der wakati potir o ko sukabe jangobe lekol wobbe der mabbe no kojito jande mudum dun ko sabi bandi min Habibu Garba yeyi hande le lekol mo gallu nyame e jewoyde noy dum woni idun yara
gang batte sigilade hono klasiji mudum di natoto yaade yeso sukabe jangobe lekol gonobe powtiri jeyi puddi to wiyaade lekol du endam Khadija Ahmad kan ko heli moni o heba o lato hore joli klasim o natoto dumnaade sappo e jere dumnaade sappo e jenaade
je comprends beaucoup
der gende de mi fami ko duudi hano pc mat anglais jande der powtiri no wallan kan deni mi yehi 3e mi hidana mi lato arano der klas
wala ko de vacances met
ko jibe anniya wadde jandeji sukabe enda ni be bi be jida sukabe be kokka dum golle godde ben famadu konda ni kalaasiidi natoto mawur noni Ali Amadou goto e mab haali nafaka ko tawte jangino goldo
wukude zelev
rudal sukabe e kol der poitiri be gatta fuy deni jande de ummake wobbe pamata hunde fu delle jande de no wallabe minen tawra e ekolibe kewbe be jangirde fere fereji hano jangirde gomnati he gondi do jonde ko e muy ko min pami ni woni sukabe jangirde to yobete ben no buri e gomnati ben andal
les élèves de l'école publique
jande ko watte e le powtirdi andan ni no wallan sukabe endam lewru mu urdu woni ko jande de watte
Mbiyani endere jande no wodi dum woni nimbe wi'etebe denda e Faransire hano conseiller pédagogique ko inditira yamirobe janginobe nonni ko be du gollal mu woni ko tawe dum woni sigilaaji jande l'école yottake de dum woni gollal be yamirobe nani ko ketine ko bi'etedo Idrissa Moussa goto tawado der mabbe wi Asumane Chinado majju
le conseil pédagogique
il a korejo janginobe indirtedo conseil pédagogique ngolle makko woni o doytira janginobe do fi jandeji din hano do ande debbe kokkete do ko sembintinta jandeji din janginobe gombe le makko fu o tokka kulal walde kulal der golleji mabbe be hokke ande no kalirmi illa arande wakati ju gondo no tawabe fader jangirde mabbe be gadane ciewtinaaki do andal galbe kokkete halbe nafraka e maggal gadamun kanko woni natowo chaka janginobe e inspecteur
ville de relais effectivement entre les enseignants de son secteur pédagogique avec l'inspection
Non ni mballa lati ka duɓi noga e tatini joni le commune mo doga nduci hautade e fedde mballobe de leydi France dum woni wi'etande Orsay kando kay wadi gollal dum woni e gadol nokkuje to bulli e favari joni forage uji e do filla labal e do lawlo majjuni biyetedo den na Soumaila Adamu maire mo commune doga nduci on famini Abdul Aziz dan yuma do majju.
Dans le cadre de cette coopération,
hara ko darto ndiyam kanyum e lamgol min gadi nokkuje to ndiyam waawi yo gede ndu kandan ta pom pijji gol juude hen dum waddi ko min wodo ganduccu en nan gurta wadno en nan e fu no wodi nokkuje ndiyam baawi hebede no wodiri laabdan cenidam do lawo labangal fa hande ballo ami en walli tri mi fami kem mi nyibi nyageje der baadeji non fa hande du kandan no wodi himbe nyibambe ko mu dum en do nyaman non ko dum hokka jonno jomuno yobiran no waawir fu
pour réaliser les travaux.
Nani latol bal ko coupe leydi Niger dum hanti do enda der leydi meden Niger maane bi'e der gallu meden nyame ko dubu jinaa didi e sappo e jeddi e sappo e jeetati dum kanjum waddi ko bi'en do enda AS soni depp ye hebo do enda didi chapande jeegom e jeetati ni ko AS garde national wari didabo kando hebi chapande joyi e jeetati ni ko den do enda AS fan kando ka ye waroy do enda tataba latino da kan warno arande hebi didi chapande joyi e nay e do lawol goto goldo ni dum woni chakadiji nogayi e jeetati yade nogayi didi Olympic FC Manyame kan wari sappo e joyab antante modoso kando wari sappo e jeegabo e do lawol goto goldo ni biya dum do so do miccito mena dum woni kade be jottaki dubi sappo e jeddi mi kenga woni ko be latibal to enda bobo julaso kunde mabbe be leydi Mali to be leydi Mali njalo be jeegon e bolum non ni biyam be kade mena be leydi meden Niger du latol mabbe didabol wattana do enda biyen hano alal garangal sappadi leru uti dubu jinaa didi e sappo e jetato enda Burkina biyani yewtere meden pindirle e der taykaaki ko wada nilda e fedde sawara ndenago ledde duniyaaru nyanyube andangal kali e wiide ko kamben kebi habaruji ko laabi hakkeji bibbe adamaabe no don yaabe den doni yaade to sogeji kawjidi filla ndenago gondi no durwida e bibbe bombe to enda der leydi Mali e do lawol goto goddo ni bi'e Abubakar Jalle dum woni horejo fedde sawara durobe sobirde leydi Tilaberi jami yaade to fedde leydi leydi Touba kabe wi'etende e oni e jukkamane fiya be wawdobe gacce do enda sawru mudum wodi o holli do filla durande to enda leydi Tilaberi sobirde mo yaade kero le leydi Mali
wadi ba lebbi tatina nay gacha MS sabe goni be bar duroben duroben talkale non kanjo wodi ko oni itti talkuri de der Niger yago Mali ton fu ko groupe armé gonno gada e golle non ko woda no terroriste gonno bara fu talkale non kambe may goni bar donc talkuno holli e min jabi dum wodi dum ko amma ko min gidi e oni gacha MS hande mo won hokkabe sembe lamoji gonno gokkabe sam min gida na tawa seni be acce dum fa e lamoji dum sanction ko sanction oni fiabe bada majjum du ko min gida na tawa e neddo fu mo jungo mo no der e barol talkale min gida na tawa sheria ngabba dum e baka majjum filla dungu hande lalle dungo jippay sanne jam dan dari don adi har abala yago bani bangu dungo wadai sembe har mangeze yago innateston wodi sembe sedde dum tobi amma rawani hudo ko hoddi groupe armé gacce MS gatti hite segu de fils bille hande duro ben goodi masala sanni be goodi tampir gere jawdi Mali fu naati der Niger to amma ko min gon min duwani Allah tawa lewru uton seni diam tobi faawo di fu gam azaw kay gam ay diam sanni amma der balde de kam fils bille duro ben goodi tampir sanni e miden duwo Allah du ko tawa lamoji ni e humanitaire be gaddana duro ben ballitare
nani de wonta kibaruji meede fulfulde tili en jettan Soumana Amadou e Oumou Omar firtambe din e dengal fulfulde Moussa Hassan e Abdoulaye Bunga be balli ko kibaruji meede fulfulde tili Gongo Mamman Dantani waddan ko dengal Hausan kore kirtento janhirti
Kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawre
kettine studio Kalangu do radio modon
studio Kalangu yadu leydi Niger
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum